Dada Faith CD. Wapi wale? Come on, jamani, leo ni siku nzuri ya kuzaliwa kwako Dada Faith. Hongera, kwa kweli ni raha sana sisi kama family kuishuhudia siku ya leo. Vigelegele leo vitande, katoto kazuri kamezaliwa, wazazi baba Kalume na mama Maua. Leo wamo furani kupokea mgeni, ulole ndugu Yokonde anaraha sena, anakuvoyera sidi mazo mazo wasena. Mulungu murinde sidi mupe maisha mare, maneno gawe kache nae hawe kangope. It's your day, shangilia, sidi umeshazaliwa. Happy birthday, cheza, sidi umeshazaliwa. Oh, it's your day, cheza, sidi umeshazaliwa. Happy birthday, cheza, sidi umeshazaliwa. It's your day, shangilia, sidi umeshazaliwa. Happy birthday, cheza, sidi umeshazaliwa. Oh, it's your day, cheza, sidi umeshazaliwa. Happy birthday, cheza, sidi umeshazaliwa. Rumba mdogo mdogo, au sio? Utamu jamani. Wapi Dada City, enjoy your day. Jamani, leo ni siku nzuri ya kuzaliwa kwako Dada Faith. Hongera, kwa kweli ni raha sana sisi kama family kuishuhudia siku ya leo. Vigelegele leo vitande, katoto kazuri kamezaliwa, wazazi baba Kalume na mama Maua. Leo wamo furani kupokea mgeni, ulole ndugu Yokonde anaraha sena, anakuvoyera sidi mazo mazo wasena. Mulungu murinde sidi mupe maisha mare, maneno gawe kache nae hawe kangope. It's your day, shangilia, sidi umeshazaliwa. Happy birthday, cheza, sidi umeshazaliwa. Oh, it's your day, cheza, sidi umeshazaliwa. Happy birthday, cheza, sidi umeshazaliwa. It's your day, shangilia, sidi umeshazaliwa. Happy birthday, cheza, sidi umeshazaliwa. Oh, it's your day, cheza, sidi umeshazaliwa. Happy birthday, cheza, sidi umeshazaliwa. My uncles, aunties, pamoja na my cousins, chuseni, habo, ahabo, utamu. Shazaliwa. Happy birthday, cheza, sidi umeshazaliwa. Oh, it's your day, cheza, sidi umeshazaliwa. Happy birthday, cheza, sidi umeshazaliwa. It's your day, shangilia, sidi umeshazaliwa. Happy birthday. upate. Cheza, sidi umeshazaliwa.
Oh, it's your day.
Cheza, sidi umeshazaliwa. Happy birthday. Cheza, sidi umeshazaliwa.